all tell stories. Not to make you put on, give you a sob story tonight. But sometimes you get down and you think, there's some weird people in this world. God, what I'm preaching is, there's people in this world that says all the right stuff, but they have a weird spirit.
Siyazi ukuthi futhi ngithi angikutshele ngalishandisa futhi.
Ngithini mngani?
Ayi kunomjide engamfili kahle futhi.
Yini uba lo?
Yabona umjide lo kuthi uskuva futhi yangumuzwa
futhi. Hawu futhi yini
futhi? Ayingathi iyapretenda kakhulu yashandisa.
Hayi bo futhi awuthe grand ankaze ngize lutho phela olubi ngayo
futhi.
Hayi bo futhi awuthe grand yithini futhi adlali ngayo futhi. Uskufu magulufu maphamuzo shisa nkawuza chuzo makahlela bharibu bugubugu yaliphezulu ncu buka thambolinyo maphahla ngesithupha hlakaniphi isithipho lezi esithatha isidumbu sakho mase zisiphakele izinja zimise usikizi zonke iy'gebengu emgedeni ngomjiji ukhokhovula umagulufu mavulavaladlela stradini kwi-president abanye bathi umandela umarufathi umatherfak ekase ugoqe ngokuhleka umajayibahleka nesitha kanti uzakhanda iqhinga uphathochero periperi into ey'nuko kwestrobheri ungadideki leli hansi lento uyigoqe ngepeni usangakudansisela umqondo ngamavesi ebhayibheli usanokudidisa nomqondo agoqa fase ngoqhonono usanokufasa iblak ngogoloko masegeza izono usanokuphuma ngoba umnyama buye ekuseni aphethe umnotho unhlangunde nosoyayo iy'thakazelo zalolova
nangilo gayo uskuva mpetha averayithi umbone
eyi ngeke ungangitsheli ngoskuva ungangitsheli ngoskuva uskuva uyawathanda amantombazane o
ukwazelaphi-ke wena lokho
lalela ngikutshela into engiyaziyo
mina lo gayo mpetha ngeke ngibone erayithi uyakwazi ukubhalansisa iy'nto zakhe
kodwa mina ngiyaphisa ngiyaphisa
as much as kuwumfana waselokishini but into yakhe ibhalansile
umbeniyonaka ngeke uyawathanda amantombazane lo gayo
ngikutshela ngomaphezulu dosidinyela zulu laduma mangiphikisa bhodlela qquma didisahleka kwaqo gijima lalaphenduka rhaste rubevala istradila stradile muhlobisa ushake ivala ugulufa ngempeni ukuphithemba mahumusha duduza Mr. Storyteller ngelirikhi inhliziyo egeza udancol inkundla ihlokomisa umalala negani ma ungakhokhu uzakukhokhela igani khaqhapha kacicham kwehla ikhofini goodbye umbubha yibhubha ekhaya ubizwa ngosiphamanti isibongo sakho ubiza umbambo ufika emshadweni enga-invayithwanga afika ntshontsha ubaba nakwi-event engabhukhwanga jika qopho mlalo yena ekasophetha igadara manje zonke siyadara sitha sam sitha down sitha sam shisa inkawuzi bathi udanken ukuluva lezi y'thakazelo zakha
hayi bo bebe wona yini uthanda ukulala lezi ngoma cause mina imeseji alangizwa nozwane
hayi bo ingoma zalo mfowethu ziyi-right kabebe yazi ziyakha
hayi bo phela hayi bo kahle ngibona wena angizwi into eyakhayo la
hayi kuyinika ithuba bebe
uyilalelaayiuze
nemsebenzi yakhe yazi umsebenzi uyanikela ngisho
nasoaiyo
umaqinisa thambisa gijimisa izithe emini ebusuku mthangala jomba mashomoria jerusalema ebaphakamisa umahogela imali ngamakhali phakethe elstripa umafihla ibhawode emqolo nokholphuma mayidinwa umadidisa udikadika odwinkidwinki ubapha uswit sokugculisa idibadiba mawuyisithi uyagwinyisa umafihla usizi ngesmayile ekuqasheleni ekhali efihla bari hlehla makayikhipha le nto ihlehla iyakhwehlela akanakhekheleza mamsukele uzokubamba usuwedwa uviwe udweba isikhathi eside kodwa uyajeza mayiqeda ube mzuzu usiphukuphuku lezi y'thakazelo zegulufu ezilotshwe ekukhulu ukuthi umayiqhamuka kugoqa namathumbu ukuqhaqhazela iqulu mayikhuluma wenathula makancapha kuduma izulu mayizamula kunuka ukufa mayithimula kugqitsha ithulu nakwincwadi nje zona zikhona iy'thakazelo zekruger